Wawura kanjani. Kawura kanjani wena wena wena. Oh wawe dali, angifuni ukuzana nawe. Oh wawe dali, angifuni ukuxabana nawe. Oh wawe dali, angifuni ukuzana nawe. Oh wawe dali, angifuni ukuxabana nawe.